Uja wewe.
East Africa's finest. It's none other than DJ Bunduki the Champion. The real DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment. Love him, men envy him, but they all accept his talent. It's DJ Bunduki.
I'm
going for the summer holiday. Won't you come with me? We're doing it to Mumuzia City. Baby, won't you come with me? So we can do summer holiday.
DJ Bunduki.
Hey, now bring it back out to the team. Now bring it back. Hey, now bring it back out to the team. Now bring it back out to the team. Hey, now bring it. Hey, now bring it back out to the team. Now bring it back out to the team. Hey, now bring it back. Hey, now bring it back out to the team. Now bring it back out to the team. Hey, now bring it back out to the team. Now bring it back at TBT. Now bring it back at
DJ Bunduki.
Back at TBT. DJ, bring it back at TBT.
Ghetto Superstars Entertainment.
Hey, now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, Suno 20 TBT.
When you bora bring it back like a TBT. Missy pop but na rom card DVD. Watch it go viral, VCT. But studio na mbiko na dhani metokia VCT. Hii hata watu waka hawa watati. Na wale wakupenda chai washati. Wangapi, washa eat. Juku na venya sikia sauti solo na dayo mekali wachapati. Bando plus, bombo clad. Kuna venya hizo vitu mbili buddhas, jai mix. Pointing, pointies. Sai kuna venya niko na mapanda feelings. Peso toss nigga.
Unachanga shillings Keja convertible nilibomu wa ceiling P.A. unadai ni kujenge Nita kujenga aje mtu wangu na buda wesi building
Na bring it back at TBT Na bring it back at TBT Na bring it back at TBT DJ bring it back at TBT Monday TBT Tuesday TBT Wednesday TBT Thursday Suna 20 TBT
Tunasha for Arsenal, hii ni rifle Chelsea, Man U, nyi ni rival Endo ambia Mariga, nili buy ball Kuna dembu nasikia, ana die ball Chiga is wavy, hii ni title Mr. Hunger, hii ndo title Na kwa church ni kingia pastor Likazile za holy shit Mini Bible Hisi loko, nane ndio logo Watizedu wanawika ra, na si bongo Si tunawika ra, na si costo Nilikafunga, na si leso Slam boy kibera, mini ghetto Lorenzo, E-Class, mini Benzo
Wana niokompa, hola Madichona niokompa, Buddha, na misi Kenzo
Bunduki
Mwazifani nani andama Nomana nili kimbia Katika injili ya baba Nikimona nitasimama Shetani nani andama Nomana nili kimbia Katika injili ya baba Nikimona nitasimama Wanipa nguvu kama Samson Na niko na wisdom ka Solomon Nina dance kama David Niko na imani ka Abraham Shetani amejamju niko na Yesu Hawezi nitisha mimi niko na nguvu Shetani amejamju niko na Yesu Hawezi nitisha mimi niko na nguvu Niko na zikwembe Zikwembe ya Yesu zikwembe Zikwembe niko na zikwembe Zikwembe ya Yesu zikwembe Zikwembe niko na zikwembe Zikwembe ya Yesu zikwembe Zikwembe niko na zikwembe Zikwembe ya Yesu zikwembe Uyu wadubi Ananifuata mimi kila mahali Ananijaza na mashida mingi mingi Anataka ni mkane Yesu wangu Oh yeah, oh yeah Uyu wadubi Ananifuata mimi kila mahali Ananijaza na mashida mingi mingi Anataka ni mkane Yesu wangu Oh yeah, oh yeah Wanipa nguvu kama Samson Na niko na wisdom ka Solomon Nina dance kama David Niko na imani ka Abraham Shetani amejamju niko na Yesu Hawezi nitisha mimi niko na nguvu Shetani amejamju niko na Yesu Hawezi nitisha mimi niko na nguvu
Bunduki Bunduki DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
Chachishiko pemi one miniko sawa
Sawa
Tutuna josi pendangi madrama
Madrama
Nikipita mta wanafaya Machali wakinyona wana sustama Wana anza kutipito
Kutipito
Wana anza kutipito
Kutipito
Woja anza kutipito
Kutipi
Kutipi Tunapiga choma tipito
Tipito Usitoke kwa flow
Tipito
Baki na usigo
Usigo
Tipito Mnatia mayoyo
yoyo
yoyo na kazi wapi na shosho
matipita
na 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 TV
leo ni matipita
na 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 na
tigeza matipita
lo 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 lo
matipi tipi 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 tipita
na 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 TV
leo ni matipita
na 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 na
tigeza matipita
Zipping, blessings in a flow, come a Mississippi. Life in a bamba at a city shiki. Pombe at an glass at a missy shiki. Waterman, Jesus Waterman. Kutembe to your magic, tembe to your waterman. His love so sweet, though, give me all that. True love, see blind, but he man, all that. Pravenya, 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 Kuna, 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 Kuna,
ulimi bando riteri sasi zipo misari bando kali na mizani zipo sinabi simple kama A-E-I-O-U rudia mara twice A-E-I-O-U kati chingi za calling na cha impromptu subiri usichizini two fingers in the sky kunja ngumi to the side sio ngumu kudecide tuzikwende tukislide we can boogie through the night thank the lord that I'm alive two fingers in the sky kunja ngumi to the side sio ngumu kudecide tuzikwende tukislide we can hook you through the night. Thank the Lord that I'm alive too.
La bitch can't keep love too.
Awesome Jesus.
Checking if you come through.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
Awesome Jesus.
Nobody can stop you.
Awesome Jesus.
La bitch can't keep love too.
Awesome Jesus.
Checking if you come through.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
kwani ulienda? Okay, wengi hawajui nilishabanduka. Kama shujaa si nilipata rufa. Jupazia za hekalu zilisharuka. Kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo ni natambaruka. Mimi niko na Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment. DJ Bunduki.
Lonza lonza meze shaya kwenye beat. Hewa kwenye mba tume ya libu kwa street. Wana tingika tingika and everybody wanna eat. Mana Batman nene noka. Vile kume ya libeka vile kume thoka. Mashambiki wakini cheki wakini lola. Wana vuganika wameshi kwa nabaki bola. Kunda, watu wana celebrate wana kunda. Watu wana tesa tesa zimerunda. Watu wana sele sele wana kunda. Kunda, kunda, kunda. Kolo 999, kolo 99. Kolo 999, kolo 99. Kolo 999, kolo 99. Kama kume ya libeka kolo 999. Mwaki mwaki, kelebete ngoma ni mwaki mwaki. Kelebete ngoma ni mwaki mwaki. Kelebete ngoma ni mwaki mwaki. Kelebete. Kolo 999, fire brigade. Kama ni kubaya kela moto na vingate. Wawele wawele kela ninja miniske. Neko misbehave, ne mesosole ya bitch. Nina mkwanja, nina kamunde. Nina kaketo lazima nedunde. Lazima kwanza nipiti yengeto. Mambichwa, mbichwa, mangwelo, mwelo. Mukamba, my yellow, yellow. So I'm feeling mellow, mellow. Lazima kudunda leyo, leyo. Watu watamle kikenyo, leyo. Kolo 999, kolo 99. Kolo 999, kolo 99. Kolo 999, kolo 99. Kama kumeya nipika kolo 999. Mwaki, mwaki, kelebeke kumani. Mwaki, mwaki, kelebeke kumani. Mwaki, mwaki, kelebeke kumani.
DJ Bunduki.
Naona star, kila siku ni zawadi toka Maulana. So haja gani ushike tamama, majaribu isha owe ya he. Nataka, madui zangu watashikana na zaonja. Masiwa ogopi na simama ma, ya kiyama ya oya cha he. You know pace na songa nae, wanashanga kuna stress na kuanga nae. Naishi kausi na kesi mahakamani. Au deni za madirani kwa fresh nje na ndani. Oh yeah, yeah.
Ogopa Mungu peke. Wanadamu kija kumtapash. Naomba Mungu mtete. Maneno yao ya zinyumi jenfanye sugu wewe. Wakifrai kumtisha naomba nisi tete meke. Siamini jojo vile naishi life ni ngumu kwa mini isi ndoto. Sijui kesho vile itakaa kwa hivyo leo nitaifanya kaa kidogo wairidhishi roho. Yani sana, tena sana hata wale wananchukia wananiheshimu brami si kidogo. Si baba iki nikisikia mkiongea nazidi kuwapa miki soko. Na kama sasi smami, staki life ni ase matani mtani. Mwenyezi mchungie familia yangu na pia za wale wote sauti yangu anaisikia. Tupe afya nzuri na maisha matamu. Barabara zetu zinyoke one mfalme ni wakupewa shangwe ni wewe.
DJ Bunduki.
Special Shigana, King Kaka
Shigana,
Special Shigana,
Richard Beats
Special Shigana,
Kaka Empire Baby
Swali Bajo Moja
Shigana, Special Shigana,
Suna Jua
Shigana, Special Shigana, Shigana, Special Shigana,
Inin King Mzea
Shigana,
Walala, maisha inanibamba Wacha nikule kabla nikule pamba Ya promoter namba ya manager yende ubonga Na kipiga, swali tu ni moja
Shigana, pesha shigana
Wasichezi na pesa wanacheza sana bibo Kasi kwa stage utanipata benkiko Fanya kazi kwa bidi, miniko klabu Au jesike tunakula life na ajabu
Shigana, pesha shigana
Tunapimana, mafala wanapingana Kitu ya mana, swali tu ni moja
Shigana, pesha shigana Shigana, pesha shigana Shigana, pesha shigana Shigana,
swali bado moja
Shigana, pesha shigana Shigana, pesha shigana Shigana, pesha shigana Shigana, pesha shigana
Katikati mwezi, sipendi vile inaenda Nimetegea sana terrifiki end month Super pia na digest kwa kalenda Ndiyo tutaenda, nani atajibu wake up
Shigana, pesha shigana
Namekua kisema, nimpatie roho Vizuri na juu pesa sabuni ya roho Seti mapenzi mbaya kuna matembezi mbaya Yokati wa mari mta watu wa waya
Shigana, besha shigana
tunapimana Mafala wanapingana Na kitu ya mana swali tu ni moja
Shigana, besha shigana Shigana, besha shigana Shigana, besha shigana Shigana,
swali bado moja
Shigana, besha shigana Shigana, besha shigana
DJ Bunduki
Wanyaboro 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 Party Donga Jau Kenya the pesa mawange lando Wado nyango kuhanga hika mande kome Nairobi kawa teko Hey Wanda pek wado hanga poda pek Wanda pek wado hanga poda pek One card one your leg of it must go dollar. Bango choose. Pesa tangoya.
Watch again.
Nyota and Paris, I walk London, Kanyo be a Carlo Berlin, Kanyo. Pa ang ni penza wan, ni penza mo.
Hey, inalando pile pile bendo winja. Inalando pile pile bendo winja. Nango, bango touch. The water bango touch. Bango touch. Wanya boro bango touch. Inalando pile pile bendo winja. Inalando pile pile bendo winja. Nango, bango touch. The water bango touch. Bango touch. Wanya lego bango touch.
Alando pile pile bendo winja. Hey, mini papa uliza winja. All black everything. Hilwanga ninja. Money over everything. Ja bere pay winja. Hey, na spoofu ni kinky ya bank manager niliza Mr. Hanga tuka uwa nuto Idu waradi, hey, alufa bitch ango Alufa pan ango, million a chel
Kanyo, wachona mo, kusanyo
Na ama rap ameva yellow, hapo box Sidi wambio nangalie gari, juzquizi wamekua ganjo Si give a fuck man, nimekua vajo Rap kwa damn man, neja toka pacho Mjeli ni ya O, Octopizo, Obama Na pia sija sao, Lumumba bato No wonder squeezing keep under stage Na chaga favorite rap hapo na mkono kwa kichwa na nawi
Kama yo Inalando pile pile bendo winja Inalando pile pile bendo winja Nango, bango touch, jawada bango touch Bango touch, wanyaboro bango touch Inalando pile pile bendo winja Inalando pile pile bendo winja Nango, bango touch, jawada bango touch Bango touch, wanyalego bango touch Yo tenga no tenga ni bendo ni walugi penjo no tengo kalo ya no duwa na chama lot Don't you ever let go what you worked for E giri 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 kata boko sin Jomoko no uko taya, jomoko ni tomboya Jomoko na chemo neko karakora werna Anatua romana pesa bange to airport Kalau to Tokyo, Bangkok to Thailand Wari wege sisela, nyakwa rogilo ka pesa Alego nyango makanyo liwa dola bango
Ghetto Superstars Entertainment
Uja wewe
Africa's finest. It's none other than DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
Come easy, come MTV,
Chukua hiyo kitu DJ.
I need a girl them. She want to be the bandy artist. Need me a doctor to come on the floor.
What about you on the ace?
No woman, no party. No man, no party. We say that. No man, no party. We say that. No man, no party. No man, no party. We say that. No man, no party. We say that. No man, no party. We say that. No man, no
party. We say that.
No man, no party. We say that. No
man, no party. We say that. No man, no party. We say that.
I need a ship.
It's on the moon, I'm a bumblers. You could miss a moon, it's a bandulas. I need it, Isha. Can I repeat the bit? That can 11 with the ambulance. It's on the moon, I'm a bumblers. I'm a lad, you can see that it's a head. But I
need the ambulance, I need a girl, them. We want to live in the bandy and them. Need a doctor to come on the floor. Cause this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no bad thing, say that before. I'm high and no high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Teach me,
just you like a bomb. The ambulance. Me show them looking at my bumblers. The cool me so cool, escape ambulance. Hangi, kikisha, tenari, big, deep, deep. The candy level with the ambulance. Me show them looking at my bumblers.
I'm not going to be able to do it.
East Africa's finest. It's none other than DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
Anasema manja wezi yenga chale musoto wati chao Koka tukune kamboto selfie Konye bandu tukunde kasota kadidu Uyu ndemsi ni dangerous Anafanya lo yangu ikimbie maladhan Maladhan skylax ati nimba ye majodi Zaisu ni wa mwenye kumuku na ma Uyu ndemsi ni dangerous Ako fete asio mwenye eye class Anafanya ro yangu ruke sama sad Na la posha na meni pea upper jazz Upper jazz ni mutavya Ewe undungwa Angwa mere kwisha ne modavia ata undungwa anenge mwenye pressure Uyu James ni dangerous dangerous uyu James ni dangerous dangerous uyu James ni dangerous dangerous uyu James ni dangerous atali ne atali atali ne atali atali ne atali uyu James ni dangerous atali unajua na mfilio mulembo unajua na mfilio munobi unajua na Filio notaka movie, notaka vindio Kafiga nako ni atali ay, Nasura nayo ni atali ay, Kuhue tina nako ni atali Kila kimutaka na kama ni atali yeah. Kana kani wisi wi atali Na ningu kwenda muno tafadhali Kutoe mandu manye uta Ningu kwa teva nini Kuhue kare msi ni dangerous Dangerous msi ni dangerous Dangerous msi ni dangerous
DJ Bunduki.
Baby boo say my way. Boo say my way. Now na say my way. Boo say my way. Mara ya kwanza kwenye biti ya pacho sema Tuseme mimi ni bacho sema Ni kill beat kani mefunga macho sema we We Nakula kwa kijiko si kwa macho we Panganga mingi misinaga we A big bigger tune coming right away Yeah Like a little baby fresh from the womb The Lazarus is lying in the tomb When I'm in I'll step in the room Macho boss bring back the tune Sema we Baby, boo, say my way. Boo, say my way. Ooh, hey. Now na say my way. Now na say my way. Ooh, say my way. I'm coming again Round the circle, meet again We met before, I was meeker than Studio 4, now I'm rocking a 10 You never know where this could end Thailand, Singapore, London, bring a friend I'll be your boo, we can go We can ooh, we can oh Semangwe, Picasso, tutaenda Chuto dea, semangwe, utapenda Phenomenal step in the
Mama, ni barua kwa mama, takukumbuka sana, ni barua kwa mama. never give up. I told you, mama, I'll make you proud of me. As you know me, mama, I also work so hard. I
DJ Bunduki.
Nimewaweka bamba ni blanda kumalizia madawa kwenye banda. Kama ni mbaya ni mbaya basi ni blanda. Kuoka pipi sana cho kupiga bamba. Nasikeleza basi nasikutibamba. Nasaida kutuwa kumbika kwenye banda. Ula mukamba, ule imukamba. Nikama banga vile nimewasamba. Nimewakumba, nimewaweka bamba ni
blanda. DJ Bunduki.
Kama ni mbaya basi ni blanda. Kuoka pipi sana cho kupiga bamba. Nasikeleza basi nasikutibamba.
si kelele basi nasi kujigamba. Asanta vile wanavunjika kwenye kanda. Akina Rozi na akina Yolanda. Cheza kutelemoka chini na kupanda. Vile unacheza uko fiti umeweza. Yoyo nguru mependeza weli wale jo wa janda. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingi kama dogo. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingi kama dogo.
Ni night boy si mutu mudogo. Nilirogwa na pesa sitaki musoto. Wewe nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto flani tuko dogo dogo. So take it down luo ushaji wa what it is. Usijali mami wendio nominee. Nimekafunga nimekapiga loko. Ile kitu mina deni kakis mutoko.
Tenge kaka unapenda kotengeka. Tenge kaka unajua kotengeka. Tenge kaka kila moto kotengeka. Tenge kafiti sana kotengeka. Take it down luo, take it down luo. Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingi kama dogo. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingi kama dogo. Tipa lwa tuo, take it down low. Cheza njaro yako, cheza piga stingo. Na nimesetilika kwenye mbeko. Hakuna kunana, hakuna kudoro. Mudogo dogo kutowa loko. Niko na toto ni yoyo moto.
DJ Banduki.
Come on, if you put
like you got no spine. Tingisha, tingisha, like you got no spine. Like
like you get no spine.
Me not like your attention, fatal attraction.
Nikki checking you on my credentials.
Fit on a mention, booga my relation.
Nisipa like cool attention.
Me I like protection, when he addiction.
Chini ya maji confidential.
Chini ya maji juna connect. When the wifey studies connect. Baby girl, una ni mad. Una ni mad. Baby girl, una ni mad. Una ni mad. Baby girl, una ni mad. Una ni mad. Vile una je.
Bunduki.
Yeah.
Bunduki.
She need a real man to come apply. That my love and that she come out high. Girl, I say me fly, me love it when she have to get me high. You can have me anywhere you like.
I don't remember the last time you told me that you loved me. Me ko noma.
Alright.
Well, I say my si noma.
Okay then.
I don't remember the last time you sent me any flowers. Me ko noma.
Alright then.
Well, I say my si noma.
Tipsy tipsy, niki step up kwa club na funga tipsy tipsy. Na nadeule de mana wen kama gypsy gypsy. Na niki wa ting ting mi waga cheesy cheesy.
Si ubondala, ubondala. Asi ubondala, ubondala. Niku bondala, ubondala. Aki yao, tui bondela. Na tunapenda mangaus, na tunapenda mangaus. Na tunapenda mangaus, na tunapenda mangaus. Na tunapenda mangaus, na tunapenda mangaus. Asi ubondala, na tunapenda mangaus.
Mi ubondala, eh, kujibamba. Maringo kidogo kujigamba.
Ha.
Hivi ndio buba ni mukamba.
Ewe.
Na waroga kama uganga. Maziwa kwa pori. Na pembe ya tuliko juu ya maji. Apo mbaka te usiku watulali. Sini wale watu wagani atali. Saka noti, atusoti. Tunafanya matema kuwe noti. Si lazima time day ya na makoti. Nimepiga sneakers na maslim za goldi.
Si ubondala, ubondala. Asia kubondala, ubondala. Miku bondala.
Yoyo zangu ma escort na siringi. Nadai maziwa,
ewe,
nadai shilingi. Nikipiga sita leo usilete ma feeling. Usilete za ovyo nduka etes ya wana. Najua mi uwanatesa. Janjes number one nasaka nyambesa. Kitu fresh lazima leo nitasesa. Nyama na kaugali zoshi kianga kwa baesa. Najua mi ukondala. Nenda mi atali nendwa anemu na. Nandinete kwanza zindu site kuwetela. Kulu kulu koso koso manye ndiku na.
Agenda sa posi.
what you're having. Looky, looky, but no, no touching. Bye, bye, Mr. Man, keep walking. Boy, you are not my type. You want booty, booty, you don't want my love. And boy, grow up, be a man. Take it to Christmas, respect yourself.
Bunduki.
Gugu gaga, gugu gaga. Gugu gaga, gugu gaga. So we are going for a summer holiday. Won't you come with me? We are doing Kisumu, Busia City. Baby, won't you come with me? So we are going for a summer holiday. Won't you come with me? We are doing Kisumu, Busia City. Baby, won't you come with me? Come with me. Tu ka te bele mama mza ti come with me. Come with me. Tu ka te bele mama mza ti come with me.
Say how many why, many why, many why. Say what you wanna do, die. Say what you wanna do, die, na go die, baby girl. Baby, many why. Baby, many why, baby girl. Say what you wanna do, die. Say what you wanna do, die, na go die, baby girl. Baby, many why.
Why, baby girl? Who many why, baby girl? Why, baby girl? Who many why, baby girl? Nikikupata mimi sita hema na mimi sita cheza. Nitagoma na wewe tu. Toka January to December. Bado wewe ni member ndani ya moyo wangu tu. Nikikupata mimi sita hema na mimi sita cheza. Nitagoma na wewe tu. Toka January to December. Bado wewe ni member ndani ya moyo wangu tu.
Gugu gaga, gugu gaga. Unanifanya mina bonga, gugu gaga.
DJ Bunduki.
Ushaelewa ama umelewa. Ushaelewa ama umelewa. Au ushaelewa basi lewa. Ushaelewa.
Bunduki.
Playboy, na pina chali playboy. Playboy, na taka chali playboy. Playboy, na pina chali playboy. Playboy, my man is a playboy.
Slow, slow, na jigo real slow. Na fanya playboys wanna spend here dough. Wads in a flow, ni ite PLO. Swag real sick, kama chick J-Lo. Kama una golf and your way to the show. Na kama huna balls, then in the go home. Go, go, then in the go home. Lakini Mr. Playboy, get on.
Playboy, na pina chali playboy. Playboy, na taka chali playboy. Playboy, na pina chali playboy. Playboy,
Charlie mwenye fast and cash, fast and swag, and a fast and chance ya kusmash is his Samsung. He's so handsome, I wanna get some sub. Hold up, I'm a hubster. My feelings tuli wachia tu mabibi. Sababu wana penda tu vitimbi. Single ladies tuko form ni kuzidi. Hey, pika firimbi. Tuliza boss, wacha kadedi. Una maswali mengi kwani we polisi. Unashtuka kucheki manzifisi. In control, lata nje ya ofisi.
DJ Bunduki.
Sugar coat it like pretzel. Turn it up just a little. Go insane like crystal. Life for the party all night. I guess the party's on flight. I'm just a little bit tipsy, so I guess I'm gonna be driving all night. Hop up in the whip looking fresh. I'm rolling with the best. You can tell we dressed to impress, so why not hit the club and make a mess? Hii ni bala. Hii ni bala. Si hii ni bala. Watu wangu si hii ni bala. Them thick, they cute, they looking so lovely, lovely. I don't mean to brag, I tell you these women want me, they want me. They loving my company, I think that I make them feel bubbly. I finally got what I came for, told her to sit down, it's all paid for. I'm like, shorty, what you drinking? She like, boy, I know what you be thinking.
Who's Tracy? What's mama? Come from a sack, yeah. Ferrari 22 tao unalipishwa kamia. Umedunga high heels inavunjika kwa njia. Ushai handwa kona mbaya na wale wabaya. Umepigwa ngeta ata huwezi kugwaya. Wamekupepeta uko on fire. Unapiga ndulu hani unaimba kwaya. Unatok na huna aga. Unabona huna mimba. Ushai chapo na nyaunyo. Ikabaki umetingiza kiyo. Yo stopi ni itakuwa ni. Yo stopi ni.
Yeah.
it up. Taka on your best, nigga, my way when you pop. And if you need prepare them, they come and disappear. I'm gonna need to tell you big things. But I'm gonna find and gonna stick one of my feelings. Then I'm gonna find and gonna eat and gonna meet him. I'm gonna come and sing, you go up all to my meeting. When you people wanna talk, I could take it, who can come? When I talk, I couldn't take it, you make your own. I'm gonna take it, could you take it to the Jenga home, girl? And it's a good, you can come.
Sana chill, I feel, but for in that dissipate, sana zile, zile.
Bunduki.
Chini ya maji wanamezi ya malisi upatana tu chini ya mnazi. Mwadwanzi wote walidharau kipaji, shukrani nyingi mkanipatu hii kazi. Wajeshi wote walioamini uboe, waonyesheni genge vile siwe Madijo na feel tungo mazetu. Playlist ni Kenya, proud na kikwetu. Exclusive drops na kumbia sita come through. Pamoja industry itapanda tuju. Presenters wanajua kuhype tu msani. Najua tofauti ya nani mgani na wagani. Vinyo directors wa Kenya tuwa deadly. Atuwa chili na pande ambaje si tuko ready. Maproducer sign na veterans wa kitambo. Big up tunangane sound fingare ngambo. Promoters utuwa poa tu maganji. Na kaufiki besho yako atutaki. Wagongwa na meze ya tu godfather. Tuko pamoja wa sela bado tunakaza. Waganda ya tukamata kama la gala bata sisi twala na Nairobi tunoku.
Shoto kulia na kota walio jidai marafiki kumbe majudas noma wale nikata roho kama makasa wana dere mchachai wakikunja mandas mina lalanja na familia na ikama kasa visita juu ya beat siku hizi giriva wana wivu juu siku hizi na imba na imba na shukuru Mungu for blessings yale yote baba amenitende teke teke fala ebu toroka ngoja huko tulisha toka walisha funi kwa sasa wana ngorota tuku pamoja baby kama mkono na mbota
nilikuambia baby yale yote tulipitia. Siku moja ya tatoroka, niko mbea tu mambo ya shabadilika. Wana tupiga usoro,
usoro, usoro. Tunawajagi wa kitoro,
wata tupiga nini?
Usoro, usoro, tunawajagi wa kitoro.
Wata tupiga nini?
Kiswahili ilifuka boda, mina shukuru Mola iyo shida ilitoroka. Mziki sinatiririka, tunapiga mashoma, promota wana choboka. Sifai maska mazoro, na niko tonto nimefambaka angolo. Na misi doro niko kazi mbaka moro, nasu sita na sosu. Mahali nimekuwa nikichanga, tupige chias tukicheka, shida ilipiga wakati niko ndani mpaka corporate do watangoja sana resi mini pale toro
Madam, utaniletea problem. Naona tu watu nye na sitaki no problem. Ka pesa kadogo uletanga ka problem. Oh, sasa ni problem. Oh, a big problem. Ay, hapa ni problem. Oh, a big problem. Yani sasa kuna problem. Hey, a big problem. Oh, hapa ni problem. I can do what I want to. Yeah. Na mafala wana bonga watalantu. Boom shaka like a bad man when I come through. Saga. Take it easy, girl. Problems gonna hunt you. Bring the alarm, massive blood on the dance floor. Oh, wanna nishinya, shakunya shinja, oh mami. Saga. When I step on the scene, hey, you know I'm a problem. Feel on my paper, madam, utani lete ya problem. Naona tu watu in here, na sitaki no problem. Ka pesa kadogo, uletanga ka problem.
Zile mbili zimetufanya tudate. zile mbili zimetufanya tusaki. Zile mbili zimetufanya tuchabe. Zile mbili zimetufanya tusoni.
Zile mbili mbili
zimefanya nini? Zina mambo mingi, zina tembe sisi.
Mwenzenu nimepangawa bala bin buluwa miku wake nimefika.
Sikujua manze unake mudemba tu mimi ninake siga punctual ile number 8 nimu moto na wasa sijarake.
Kani pasali so shubili tena mara mbili kani vukisha ngambo ya pili sudia.
So mimi wakuna teke anapenda bete ile nilimbisha kabla ata nimu teke anapenda mimi na mimi sinimu pende kama unasuku watapecha nikali ya
kaluwa. Mwenzenu nimepangawa bala bin buluwa miku wake nimefika. Kani pasali so shubili tena mara mbili kani vukisha ngambo ya pili sudia.
Africa's finest, it's none other than DJ Banduki, the champion.
You need to be in the news, girl.
This is it too much.
Money bossy Konini.
Way
you the move, girl. You need to be in the news, girl.
This is it too much.
Girl, an eye boy and taser. Wild red pantaser. And you know night boy you wanna call when your boyfriend pan ways up. Ooh yeah, be a shot I'm sera. Pesa Joe Nico era. Nico day Nico banka di tela na day yo.
This is it too much.
Mande mwa mediva. Apa na uliza. Nasi kyanga mamazwa na robi lakini we.
This is it too much. We. This is it too much.
Boss the Konini.
Too much.
Hey, you the proof, girl.
Too much.
You need to be in the news, girl.
Too much. This is it too much.
Funny boss the Konini.
Too much.
Hey, you the proof, girl.
Too much.
You need to be in the news, girl.
Too much. This is it too much.
ODG, I am too much. When I need me a drink, give me two cups. When I jump on the track, I be smashing it up. It be making a move like a school bus. All eyes on me like Tupac. Nikki Fikanga place, kinda nuka. So don't bring the bass and we turn up the place. Did you pull up?
This is it too much.
And the way that she move got me some type of way, eh. Got me some type of way, eh. Then she turn around and ask me what is money, eh. I told her I am too much. Money for Sikonini.
Too much.
Hey, you the booth, girl.
Too much.
You need to be in the news, girl.
Too much. This is it too much.
Funny boss the Konini.
Too much.
Wait, you the blue girl.
Too much.
You need to be in the news, girl.
Too much. This is it too much.
My life is too much. God bless me too much. Because it's way too much. My life is too much. God bless me too much. Because it's way
too much.
Money boss the Konini.
Too much.
Hey, you the proof, girl.
Too much.
You need to be in the news, girl.
Too much. This is it too much.
Money boss the Konini.
Too much.
Hey, you the proof, girl.
Too much.
You need to be in the news, girl.
Africa's finest, it's none other than DJ Banduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment. Ladies love him, men envy him, but they all accept his talent. It's DJ Banduki.